nyeupe. Yeye ni mwanyama lakini mimi naona it's not fair.